Kama mapenzi uchawi baby yoga, nikamate mimi niwe wako. Mana unayo nipa na ogopa, kisubutu minakata kwako. Mwenzako kwako sina ujanja, wendo changu chana, tujigubike tulale. Michezo ya kushuka panda, usije nipanga, penzi langu lidolole. Kama kulia nitalia nawe, na, na. Mana mti mama ndo upigwa mawe, na, na. Anikuvishe pete baby tuwane, na, na. Kama si wewe mwingine nani wa kumvisha au baby you are na mari baby you are na mari twende kwetu ukamuone papa na mama baby you are na mari baby you are na mari tupande hata boda tufike nyumbani kwa papa baby you are na mari tupate mboga mboga samaki na nguru kwa sana baby you are na mari baby you are na mari. Mezenu anikosha, nimepata size yangu. Yani anitosha tosha, na shindo kufurukuta. Ananipara tupu, na ishi wanguvu kabisa. Tuachamuana kama karanga, michezo ya kibaba mama kujificha. Amelijaza uba limeja, mikuwa kena ishi wa sera mama sita. Kama kulia nitalia nawe, na, na. Mana mti mama ndo upigwa mawe, na, na. Anikuvishe pete baby tuwane, na, na. Kama si wewe mwingine nani wa kumvisha au baby you are na mari baby you are na mari akisha twende kwetu ukamuone papa na mama baby you are na mari baby you are na mari tupande hata boda tufike nyumbani kwa papa baby you are na mari baby you are na mari tupate mboga mboga samaki na nguru kwa sana baby you are na mari baby you are na mari.